asili kama utori umenyunyizia. Tena ninakuaminia, fundi makirikiri upo kamili ndani mia. Kila nikikuangalia naona nilichelewa wapi, vitu unavyonigaia sijui ningevipata wapi. Unavyonidekeza kwa mtoto singatuki kwako, nipo ushaniduwa za lopolopo baby. Unavyonitumbua pimpo jonjo zako bedi ziko simpo, ubalako oje siyo loko baby. Kwako na chechemia chechemia ina chechemia chechemia ina chechemia chechemia ina chechemia chechemia.
Vicky Pandas.
Shamba ukilima unalima usimami, unafika mazima na hukwami. Safarini unadima adilami, kivulini ushenito wajuani.
Wakoa, sina ninu lengine, nishoweka nuta, sitazami kwengine. Wendio tabibu, unatibu vingine. Nitaweka bango, wasione wengine.
Unavyonidekeza kwa mtoto, singatuki kwako nipo. Ushaniduwa za lopolopo, baby. Unavyonitumbua pimpo, jonjo zako bedi ziko simpo, ubalako oji siyo loko, baby.
Kwako na chechemia chechemia ina chechemia chechemia ina chechemia chechemia ina chechemia chechemia
chechemia chechemia ina chechemia 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 mina chechemia
kwako na chechemia chechemia mina chechemia chechemia mina chechemia chechemia mina chechemia chechemia.